bakoze bingi okutwawula mukwano n'oguma kuba wakimanya nti nange nkwagala bambi buli alikunyiza ndi mukyawa ndi muwalana kuba buli lwolikabanga nange nkaba siratina matirazi
nakukintu kitazindika nate kyangu nyo kizimbulula ekikulu eyaffe twazimba ku lwazi kyobuleba bangi balwanye nnyo bakimenye eyera nebigana fe sikirumamu kankwagale kwagalire ddala
mbalungi kale nalondayo wololololayo wange kale nobageya nayo noyakyamawa
wololololayo
wange aligeza omukwana ojomaze kulama
bakwitanga pretty mama singenzi kizekiriza netuwe biro munana ngobude tebucha mama ngobenjube golova nekenda na febu kwanjuba o mama netuza kuncha mama.